Samani unitose boy wapate kusemaga Nami nijeze ujuzi showe kama zaga zaga Usemi koloni koloni nutavyo nichanganya Ukani panga uko sokoni kama fungu ya nyanya Ujue mwenzio, mwenzio Umesha nishika masikio Kipendaro, pendaro Kama tia baba Wangu moyo mbio mbio Tana na uvi radio Furaha ikagi uke kilio Zingatia baba Nakamata chaga Kasheshe Donga nami tucheze Makida rede Changanya mazada Kibanda ndanda Usiku nanipaga Bada bing bada boom Usikate shanga ndanda Kachaga Kashishe Donga nami Tucheze Makida Rede Changa nyama zaga Bame Mambo ni bame Wacha kugande Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo
The Outstanding Mix.